Leo katashika tu bila Jing Jong.
DJ Gabu at ATJ.
Sina kili mitemea hadi wale madi.
Mash up the place cause you know we burn it. Nika penka me iva ju miko waba.
Kati Kati Entertainment's baddest DJ. DJ Gabu at ATJ.
Kanda mamu unita magarange. Mange uswa mete polita za mandane.
Mandane.
Kati Entertainment. Chutu komazi basi wacha izame. Wacha izame.
Kirungu adi abenki tanda Tira isi uliza adi nadia
ODM wanakazana nisen youth Wane boobs na madhuda
Mini steam mani lipita na uda Kalolini Mombasa madawa kampepa
Tobuwa tasongesho Brikicho icho icho Kalongongo na banono
Ambe esunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake Na kange kuwa kido ninge mtoka sandu zake
Na wabeba beba bila kifua
They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see. DJ Gabu at ATJ. Spinning the hottest tracks and mixing up the beats, it's Nairobi's favorite DJ. DJ Gabu at ATJ. Let's get ready to party.
Chapanga jutina
Teki nana nani nani otero Teki dana dandia kambie peru Kanikus natakan kambie shiro Nashiro ana nishwana mashiro Tiki dia tiki dia tiki dia wana Tiki dia tiki dia tiki dia wana Tiki dia tiki dia tiki dia wana Rozi kishikanga changa wana
Nanusi jali ata rangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nanusi jali ata rangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Niki chapani chapanga jutina Chapani chapanga jutina Niki chapani chapanga jutina Chapani chapanga jutina
Pika pika, ringa, lima lima Piga mimba, jimba, kimba pima Vimba vimba, lima, simba zima Simba ringa, bumpa, simba dinga Mzinda kinda, dinda, wako pinga Vanga manga, shada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka Chimba chimba, zika, bananana
Nanisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nanisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Niki chapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina Niki chapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina
Popo ya kondika una ya kawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti we nawa Kula kula selia chura kula selia swala Leo stoki mbata leo shangi na ngapo Ngiezi isha na ichapa lala Adi mwage mala ukichoka lala Nikundaka lala
na wapuwa
kumbe na gari lepara Nasi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nasi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva
Entertainment's baddest DJ, DJ Gabu, Ali Teacher.
Waka kawa nkirudi sofa, joja tete mabasi, sivuti toja, na kishiba kiuzazi, adaitisha maganji, sijali juyani, kundule uchoma, na makuku na zimamanga, lafu buda izi kudu na zimamanga, nobi bado ni ya magazla, masona, marache, na bibi material, na fanja, tema after kutepo, waka kawa
nkirudi sofa, joja tete
mabasi, sivuti toja, na kishiba kiuzazi, adaitisha maganji, sijali juyani, kundule uchoma na makuku na zimamanga lafu buda izi kudu na zimamanga mogi bado ni ya magazla masona marache na bibi material la pantaka cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life tanda tunitei na mangwaya lafu my guy wacha wasi wasi ya bill jona bye after ni makuki na keki kwa ndani benza na ukibleki jokesi badani after ni makuki na keki kwa ndani benza na ukibleki jokesi badani
come sleep on
rover niko na shashamane alafu tumangane baby hadi ngware come sleep over nina mizinga nane na baby usiblack juleo kutu ninare nikikuteki na tight na nyonji leta pongi nicheze piki ponki kani formiko ya makomicho DK hop kid wako wapi joe meza meza ako blow tu wangade eh cheza na mic mos mos usinyongwe eh tuniteta kata veta moto kapasi wet kaba hari ya mombasani jampi na mi benz pewa kitu kali alafu oro aro hazipati kani awo amejitepa kanda ya ketepa na morning glory asubuhi kita wa
welfare jeki bye bye saki jobi sanga na drama wa life hata tunitei na bangwa ya lafu my guy wacha wasi wasi ya mbiljo na bye after ni wakuki na keki wa nani benza na kipa
Kiwekewa kana diamondazi Kupa kiwekewa kana dainanasi Na ukikanyima kana sura ya kazi
Alejandro, hamjambo Usiseme himu wakasina scandal Kuna ngoko na die kudismantle Hii time ya mwezi huna tampon Usinyonge nyoka kama huna valon Baby girl, pardon Chuma inavuma, ikiskumwa I'm a love doctor kinikmtuma Na wabeba beba bila kifua 2022 naomba kura MCA langata isha kuwa Alejandro love quotes zimefuma
Mini steam man ilipita na uda Kalolini Mombasa madawa kamtepa Ni kuma ni kamtia chupa na wakula skuma kikanyari madumba
Tialala
Skuma skuma kaumia kaluma Kogoka mogoka kupepeta pepeta Diaba pepeta pepeta
Tialala
Gabu on Instagram at DJ Gabu Addy Teacher and on Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
Na mabiste babi Bulldogs na the area tumepeke kambi Hey
In all yeah With the pretty girl team Give me your team Cause you know me own it
Run on the place Cause you know we born it
Amore wakunda kasbana si maboni
Hey Kingale Ama shashamane Vijiti Ama ni majane Kamu na mamu Nita magarange Mange usome tepo Nita zamandane
Udigi digi Madogo dhane Udigi da Udigi digi Madogo dhane Udigi da Udigi digi Madogo dhane Udigi da Arufo kama shale
Kana chana, nika penka meiva juu, niko waba Chengisha seti saitu,
niko janta ni mambo shituzangale morakish ni anande cheki ya kina karo cheki ya kina anji wanapenda mboko juu isha jaji teka ngoko chum na kibangi cheki katelo na adelo ni machupa shuka na madam kuru wengzi kilipuka ndozi nice niko shopping ya aluta niko liba jumbo
now hear this
digi digi madhugo dhani wadigi da digi digi madhugo dhani wadigi da digi digi madhugo dhani wadigi da arufu kama shalo ziki nice kumi mina. Nuka kamushono kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangone nendaji round moje kunye supo kono kone.
Bring that shit back. Don't forget who played it first. It's none other than DJ Gabu Adi DJ. Dropping the best. Dropping
the best.
Round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombo saa ongeza toke.
Lipuka, punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna bambika. Kama nilive guni pato mepika. Kama weni maiguni pato metisha. Tura za mababu wezi na tisha. Na kama wama wano ni duna duna. Kuski na tupa siyezi fire. Shere shike mafuta ni jive jendele. Kuskus tupa upo zifire. Kuski na tupa siyezi fika bei. Shere shike mafuta ni jive jendele. Ina tupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta ni jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kuka kuzo jeji.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Adi Teacher. And on Twitter DJ Gabu _ Adi Teacher.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomna bambika. Kama nilive guni pato mepika. Kama weni maiguni pato metisha. Sura za mababuni mazezi natisha. Na kama wezi moni tabidu napisha. Ikusi na tupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta ni jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale lfanya sikio zangi pedi. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Tingia hiyo shasha dizina lipuka. Tutamuru sashi zinae kabuka. Tutamuru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako jua inatisha. Ukiwa na wakando utaki katicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kuchupa,
tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka, punguza yo pupa, tupa kwa pipa, mini na kipaji na chomla pamika. Uko ndede na yo mazejo ni noma, nataka ni kushike kama homa, full stop, non stop, bila atakoma, kama ni noma, ite basi noma ngoma, kama ni ngoma, noma, ite basi noma, only one dealer wakicheki wanakonda, only big things, only shika anakonda, nina washa koro na mambanga mina bonda, mina cheza solo, nina right ya na donda, babe, 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 kama ni mesonga, kama 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 nimesonga, usidunge black you black joto, wana piga nduru nimeshinda loto, wana sikia wivu nimeshika toto, na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka, kukusa lipuka, tupa kutupa, mina kipa, jina tona mamika.
Wangu mutu, acha kipusa basi minkubusu. Achika mtuzi toke, tudansa tishoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, njote. Na ihadi koste, miwasha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Shaka mashete, jibambe sitete. Si, leo nisiku yako mami. Kamtuka watoke, tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back, tia, tia, tia. Kwani neje bado jasikia, tia, tia. Shizo marama, tia, tia, tia. Mikono juko napenda ma, tia, 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 tia. Right, left, ha, tia, tia. Kwa nina jebado just, tia, tia, tia. Tingi shizo marama, tia, tia, tia. Mikono juko napenda ma, tia, tia, tia. Right, left, ha, tia, tia. Ha, tia, 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 tia. Tingi shizo marama, tia, tia, tia. Rumba soko konazo ma, tia, 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 tia. Ma, tia, 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 tia. Tingi shizo marama, tia, tia, tia. Mambo loosey, napenda koka pussy. Kakueka brown sana sana duke uzi. Kakona tunyole tu soft, kata uzi. Nikarefu sana miuka pima kana uzi. Na venye kuna joto suka tuenda ni ya kamizi. Ejwa kana skenja, haja bonya kutoka juzi. Mindo na kutsana, awengine Johnny Fuzi. Awengine Chucky, ati ningware mdogo mdogo nikipiga bag. Kamsupa kakakam, kakadeke hack. Kakadeni mpige maji mbake jekwa jack. Mdogo mdogo tuki Chucky movie ya Snoopy Dog. Check it. Kwani neje bado just ya tia ti. Tingi shizo marama tia tia ti. Mikono juko napenda ma tia tia tia. Right, left, ha tia ti. Kwani neje bado just ya tia ti. Tingi shizo marama tia tia ti.
Kati kati entertainment.
Ero nani soma juna rumbi. Soma juna rumbi. Apo suna juwa na juwa na. Ero
Gabu Adi Teacher.
Ero ni soma juna rungu ya jamii. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshi ni manduku. Tupu nazitoka bana za adudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mangoto.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiko mejipaka wanja. Jicho pepta njuu ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kujiposi ni kudosho. Bata chesi nilipikanga na vidosho. Rombo sanga mbaka kesho huku nikikosho.
Alafu XM kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku gunzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah. Kubanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mibusia boda boda ah. Eti mukoloko mibusia boda boda eh.
Tupo kini toka nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mangoto.
nyoko 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 una marol, ay, minachezea kilo. Yue ni smarta, na kuchezea kio. Mina office, kuja kwa kesio. Uko 50, mina kwa kia kio. Mungo zano, mtongo zano, mkutano, cheze bano, niko bale, niko ngano, nina ngori, kako galo. Supo kini toka nyoko nyoko, juapo kini ngora ni mamboko.
Morio kini ngora nyoko nyoko, juapo kini ngora ni mamboko.
Kati Entertainment's baddest DJ, DJ Gabu, Adi DJ.
Kaulunga, baambili tatu minafunga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, baambili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kamarola, siyezi kuwa tu tribal. Luka joni pesa, buda jomi ni tribal. Inasaitu wa keja na main na daikon. Wanjiru ya ndakinyiwa na daibol. Na mingi omesi hakuna pass, minafunga. Hakuna rambe misi olunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni masocial la chorea jo machura. Iwa mada shiro pale wa bebes kilo. Zika shika zika nice suta zani zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Came along with from dislikes and blue ticks. Tangu get a taco wakadai ku get kiss. Tuli get us, sayi wana give this. Wana die benga ni mechikuli kwa Netflix.
Hey, kaulunga, baambili tatu minafunga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, baambili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, hey, ni kaulunga. Cheki fresh luku minadunga tu adida. Nikipiga show jomo ngazo wana wika. Senda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wanabanjuka, wanashika ukuta. Ninjoki nanduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uweze daka. Top striker kila mtu anakata. Mina wache adi kipa ame data. Pull up with the gang, we real don't data. You can love it or you hate it, don't matter. Skiza ngoma wezi toke hiki bamba. Toka wa bebe wali baki waki.
Kaulunga, baambili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kama una kana mama yako, kishikujaba. Kana mama yako, kama una kana mama yako, kishikujaba. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang.
Play, spin, stretch, pull up.
You know, what is this?
DJ Gabu, Adi DJ. Gabu, Adi DJ.
Kama una, kana mama yako, shikujaba. Kana mama yako.
Wacha ni kutest. Yone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tunefuliza leo kivuvuzela. Zime tushika, zime tufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama una, kana mama yako, shikujaba. Kana mama yako, kama una, kana mama yako, shikujaba. Kana mama yako, kama una, kana mama yako, shikujaba. Kana mama yako, kama una, kana mama yako, shikujaba. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya. Kakonja na kapea miti, kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Tushka wika oh mama mama mama. Santo, santo, kaka, kaka. Yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru, cheza chini kawa iguru guru. We mtamu kaskari nguru nguru, wakora kakondani sini turu turu. Mazi basi wacha izame denge denge ndo bazenge zenge utokililia basi gidem pudem na kusoma macho ukipeten pudem miukata maji tuma weekend weekend candidate kata wiki ina depend depend when shallow end ama depend depend unataka lion ama kiden kiden sura na kupeka five haga kiden.
Social media at DJ Gabu Ali Teacher.
Imeshika basi wacha finyo. Movie za leo bana ni manginyo. Famia maodi na pia mayo. Wakilalisha makula ni wo. Bezi ni vela na game ni wrong. Adi mandugu wakuje na fong. Sio mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos ni uonyeshe nani baba. Kutu ndei si anapenda miti mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifa. Kato shake yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asikicha akunda shika pizza. Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Mune kukemba siku mobu weli genje. Iko nini usijali jani nyege. Tabi ambaye leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, bile unanishika joe inaniwasha. Macho zako joe zinani mada. Na nikivua joe utaitaka. Sio siri joe na kutaka. Siku honi joe lakini naitaka. Luka luka kwenye bezu ngusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Abracadabra nimekam kima jisha. Pangana mingi achie ni politician. Kana njure overloaded kama nisa. Na kana nyeshe zwa makali dusi wezi kisha. Unajikamba tulikula manzi yangu. Na venye mi uchimba ya kitu wezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango. Siko jolea wale vicho na tuwezi tishika. Riziki nipopote uliza kina kata. Lina mapedi wa supply goddess tenje sita. Ifatilio kijifanya wa mlambis. Na nuta juwa mbona kampunya kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia magudi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama.
Cutting Cutty Entertainment.
Wale mama, mama mamo. Wale mama, mama mamo. Wale mama, mama mamo. Mabwana za mabibi zao. Wale mama, mama mamo. Wale mama, mama mamo. Wale mama, mama mamo. Mabwana za mabibi zao.
Sinalobaya wacha kushanga. Na tuna haya na iu mama. Nikujua jabu nikujua kirim shashanga and kuna mbuki yangu kute kwa mta tucheza kila siku vile inafa usingizi lisho jalala siku saba nguzetu chafu badu nageuzana legalize it miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote ziko na umanga kama ujui sisi wote ni wale
wale manga mangamo sindi wale manga mangamo sindi wale manga mangamo sisi ni bwana za mabibi zao sindi wale manga mangamo sindi wale manga mangamo sindi wale manga mangamo sisi ni bwana za mabibi zao
chanja imekazwa inishikishi napiga nikikata nikisipisi napiga hiyo kitu inapisipisi ukiona mimi na mulu John Komasi na kemba wa mboshi konjeri na masi hizo shimo zote mimi na maki na kata besu William Luso na kesi toboa kasongesho bikicho icho icho kalongongo na banono kilokolo chambao kuchengwangwa kwa grao
sini wale manga mangamo sini wale manga mangamo sini wale manga mangamo sisi ni bwana za mabibi zao sini wale manga mangamo sini wale manga mangamo sini wale manga mangamo sisi ni bwana za mabibi zao sini
dio moranga ni kani meme za dongs na leo kata shika tu bila jing jongs na ring ni kuredi tu kamera ikiwa on na hao mangeuza po kando walegeze dongs mangoti mingi mingi kido giri dhati mangoi mingi mingi kido mkoko dhati mi sina kili mitene hadi wale mati mi mwaga kachizi sipanguzi ndo ulambe so nge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake na range kuwa gido ninge mtoka sando zake leo si die beef sepa na kula sistake na bit ni shamada keli tunde tukakati
sini wale manga manga mo sini wale manga manga mo sini wale manga manga mo sini manga zuma bibi zao
follow him on social media at DJ Gabu at DJ
Ndege, ndege Nimeshika na dhani mini pilot Nyege, nyege Inarungu na dhani mini psycho Kiganduru ni washetu mandukushe Nikichumo na dhani nikimboife Kuna dimi mtu wote ni mandukushe Nazikishika laimu nikumbushe
Misi wale wakulete wa maua Bila ndo msi na juu taniua Tesa kitale mpaka maua Nikikalia si utahima kifua
Kukinyo kitaka digiriri Na mateketama digiri Kupaka nizama firi firi Choma noti za ngiri ngiri Kukinyo kitaka digiriri Na mateketama digiri Kupaka nizama firi firi Choma noti za ngiri ngiri
Kibau na natengwa chencha tau
Na pop ni kamau jina kaya mau mau Kawada kakinyonga niza maji ya limau Kajaba kakinyonga cheki ni ngango ya mbao Hola Odi odi tuende juu zime bondi bora Mamoshi mingi mingi kaso don gomora Utoshi toshi mesha hadho chana gosho nora Anjoti njoti zina nuka taya za corolla
Nataka uketi na isi mame Nidare mboko na ugurume Nirombosi ya iteme mate Nipote majani nikiwa kwa zabe
Sijui leo ni kunye supi anguai ama Sijui leo ni pike mudhokoi ama Maisha getu kio na uto boy hama Madildo na matoi ni za kunde dana
Kukinyo kitara digiri Nimateketama digiri Kukaniza mafiri firi Kama nukiza angiri digiri
Zina bounce ikicheza Akikimbia zina bounce ikicheza Akidance zina bounce ikicheza Cheki zina bounce ikicheza
Follow DJ Gabu on Instagram At DJ Gabu Addy Teacher And on Twitter At DJ Gabu _ Addy Teacher
Akikimbia zina bounce ikicheza Akikimbia zina bounce ikicheza Akidance zina bounce ikicheza Cheki zina bounce ikicheza Tidi tidi denda Tidi tidi denda Cheki akicheza tu Zina enda, dididenda, dididenda Bile zina enda, dididenda, dididenda Cheki akicheza tu, bile zina enda Dididenda, dididenda Bile zina enda, dididenda Kivile zina cheza, bibi mina penda ukipanda juu ya meza Nidete kakalenda mina jua tutaweza Kwangu wendo avatar the last goodie benda Dididenda, nichumu kipenda Wacha kunilenga kagorofa nita kuchenga Bibi mindo jenga, niite bazenga Neza ponga na wahenga Migu kwa mapega nijitaka kukuzega Kukuzega nikitaka kukuzega. Hey, kukuzega. Kati 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 di denda, di denda. Cheki akicheza tu vile zinaenda. Di denda, di denda. Ah, vile zinaenda. Di denda, di denda. Cheki akicheza tu vile zinaenda. Di denda, di denda. Vile zinaenda. Niko mavitu na mtoi ni mekemba. Antaka kitu na stoi ni mapema. Anachezea kama toi na shahema. Na nikichapa nile angle ya neima. Napiga bip 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 kondokea njia. Na tuki sip 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 kongelea bia. Baby suna big hips haga karibia. Utakula fish chips ama kuku na bajia. Ukitaka we ni call na baby utafurahia. Nipe saba inamia baby neta pandilia. Cheki wanaziangalia pendu kama mina taka wone yuki nikalia. Tati di denda, di denda. Cheki aki cheza tu vile zinaenda. Di denda, di denda. Vile zinaenda.
Make up my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall.
You pretty girl, it's a you pretty girl.
Let me turn and make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. Let me turn and make you suck my bones. Let me turn and make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a murder jot, no not all. Hey, tell your body good on it, I'm on me. Hey, fit for me, watch it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Anything mess I do it gladly.
You been down a bender, 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 you been down a bender.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam, kukutani ni kupike mabiboko. Pali Instagram, kata tisha na kimboto. Vinyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba, mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu, kukaba kwa kila
mauru. Kwanza venyu mejibeba, nga miudai, miudai. Miupenda na penda. Chako medio mcheza, nga miudai, miudai. Miupenda na penda. Kika paya ni
iko mashisha. Shuka nao nao bila magiza. Niko magiza. Jaba nao 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 ni kumaliza. Tika au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na kufit. Ati ule chura mpole na kufit. Ati ule bazi sponyo na kufit. Jopo vitu la bigwe kit. Jopo vitu la meze vitu. Jopo vitu la bigwe kit. Jopo vitu la meze vitu. Seti ngale shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa kuseti lazima. Skimbi akidai dick mina zamisha. Madredi kwa kichwa makali lazima. Kabisikika kika come through lolota meza. Niko kitu, mi niko kutu. Juku zikishala nrosha iyo rungu. Niko kitu, mi niko kutu. Juku zikishala nrosha iyo kitu.
Joko vitu, la meze vitu. Joko vitu, la bigwe kitu. Joko vitu, la meze vitu.
Joko pitu, la bigwe kitu.
Ati ule dem cute na kufitu. Ati ule chura mpole na kufitu. Ati ule bazi sponyo na kufitu. Joko vitu, la bigwe kitu. Joko vitu, la meze vitu. Joko vitu, la bigwe kitu. Joko vitu, la meze vitu. Seti ngale, shash na yo kitu.
Kipodi wa muranga, kichumba ya kiwalai. Nikati wanahuda na kata nindia malaya. Jizima vitu miovuta ni za Himalaya. Sniweye radhi sinagonjo na nikamada. Nikaka jinjong wa shangiam stai sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dimples kako jaba minta kakis. Katame taxin kumeza lolo sinda routine. Naka kinyong wa izo makek sikata sif. Narumbu yangu strong nika mataya za majif. Waka mnezo thangjule ningono na mogithi. Naka na turi pewa chaki konini. Muratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo kwenye kimbili. Zekezi shike ziraruke sahawi.
Ati ule dem cute na kufit. Ati ule chura mpole na kufit. Ati ule bazi sponyo na kufit. Jopo fit, la bigwe kit. Jopo fit, la meze fit. Jopo fit, la bigwe kit. Jopo fit, la meze fit.
Kati kati entertainment.
Nilihama mta, squeezy na ishi kwa ba. 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 Squeezy na ishi kwa ba, nilihama mta, squeezy na ishi kwa ba, nilihama mta, squeezy na ishi kwa ba, nilihama mta, squeezy na ishi kwa ba.
More ndani ya club imejaa muraya.
jaza iyo glass, shukran kwa ja. Champagne man, papi dollar man, pass iyo glass, boss kama ja. Girl bend over, acha mini shike bam, nasafisha rada, mafisi wata jam. DJ ni petra, kuna waka kuna ban. Kila mtu dance, bend over, kila mtu dance. Wind up your waist and stop.
Nili hama mta, squeezy na ishi kwa ba. 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 Squeezy na ishi kwa ba, Billy Hamanta. Squeezy na ishi kwa ba, Billy Hamanta. Squeezy na ishi kwa ba, Billy Hamanta. Squeezy na ishi kwa ba.
Form zangu zimekuwa chingiri, niko maji kila siku nikidai kuwa teka kwenye club. Bila kono utanipata everyday, iwe day ama night, iwe noon ama dusk. Nilihama mtaa, squeezy naishi kwa baus, nisake kwenye dawu, siogope kuitisha order nayo nitalipa. Zime nice, niko rido na mabiki wamejipa, wote wanadai guash.
Nilihama mtaa, squeezy naishi kwa ba. Nilihama mtaa, squeezy naishi kwa ba. Nilihama mtaa, squeezy naishi kwa ba.
Baya, si usiti gode na ni mambichwa. Wadau geto kuburudika. Ma empress ni kudigidishwa. Kaningono wada koma. Mango kot wazi manga manga. Pasa pasa ka adi chicha. Ma bokot nita alavuva.
Kude kude with a big fat booty with a good day, good day. Go down low, mami cheza kude kude. Mini guze guze mbako stuke due. Ni kukune kune. Underwater chini ya maji ni kukumbe kumbe. We mtamu supu tamu kaya kunde kunde. Kitanda ni mtihani tunde shule shule. Na you know, ni mashash na kibena.
Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be. Luku luku de, bang digida, waine waine be, washa washa be, luku luku de.
Nare nare
nare nare,
nare nare
nare nare,
nare nare
nare nare,
nare nare.
Niko na moto neka betri evarid, evarid. Ukikamu tanipata nimested, nimested. Makejani I'm waiting for you babe, for you babe. Nimepika kahawa na pia njoti,
na pia njoti.
Ani mtam cream, creamy kama keki,
kama keki.
Yedete tunyodo tuwa kutu nini,
tunini.
Mishike tight baby kama polisi,
kama polisi.
Napendo kujunga tight ama mini,
ama mini.
Mana badman nimelan na kibeng, na kibeng. Hawa super wanadai ni wabeng, ni wabeng. Bori niko love lakini sina bell, sina bell. Tunapenda kandi mpade tukwa bed, tukwa bed. Chiso notorious nanga bigi karakishi. Anani mada hit manini mazishi,
mazishi.
Big bati gyaki sura hanitishi. Iwe kando ama ndani tutazishi.
Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de.
Nare nare
nare nare,
nare nare
nare nare.
Nare nare
waine waine. Ni mnoma ni na mangu na kawaine. Nisanano mini dara toka saino. Mini love child uneza tani waire. Baby pam digida. Jichilie biga choki ya mzinga. Yangalie wacha vakoza kuringa. Suna penda hizo mangoto joko finga. Mami ringa.
Siozi shika hiyo matako kabaduku kwa mamako. Pika 35 ni kueke pali pako. Toa jasho, hiyo design ya wachinku wakiwa kwa rodi. Leo gizani ni manduru zinaja kwa ploti. Ati matako was an anthem. Call your BFF and maybe we could make it happen. Lakini aki zitamfanya kue honi. Tukampiga kombiju tulikuwa na mbogi.
Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be.
Bang digita, waine waine be. Bang digita, waine waine be.
Alifa na mimba na mtu wa meka saba. Tic tacs kwenye wanadoe ya makahaba. Waiter ni kwa maji kuza na uza ya haba. Kisha ukipinda utashika iyo saba. Leta iyo ikus masaya sasaba sasaba. Nitazama hata bila raba. Rungu na wapa hata sina raba. Kajaba kashada si unajua ni kohana.
Kila msupa anadai ni masponyo sponyo. Nini mbaya jona hawa roro roro. Cheki ule dema na nyonyo nyonyo. Juzi nilimcheki tunakolo haya. Najua atapenda hii lolo. Anaringa kauna ganji ya wezi chapa ilale. Boy child cha muhimu ni uhai. Kusumbua na Jonas Slay Queen Hi-Fi. Anadai mini fuck boy. Tisho ndi mepiga washa nroya kwani ito nini. Unataka ni kusuke kama Drake kwani wewe ndio kiki. Sareza ove tutasumbua na dilini.
Niko club niko maji ni nadai kukatika. Kila dem na suka tu ni sponyo sponyo. Kila dem na dai tu ni sponyo sponyo. Kila dem na dai tu ni sponyo sponyo. Niko club niko maji ni nadai kukatika. Kila dem na suka tu ni sponyo sponyo. Kila dem na dai tu ni sponyo sponyo. Kila dem na dai tu ni sponyo sponyo. Sura nzuri wanadai ni wadare kwa kitande. Kikuja kwa kitanda wanajomi ordinary. Jambi rap jambi down kama we ni kahaba. Kahaba kahawa niko kwenye mkahawa. Na thango niliwacha kupiga watu moka. Cha muhimu ni uhai lefya mboka hi-fi. Pigo tisa ikifai we ni mblene inafai. Nimenyanya niko hai jicho nyanya inadeu. Kyo nambaru na rice wana nyingi azifai. Piga kuni ujunaya slambe lolo wakidai. Basi yangu imedaya chaka limbe kanina. Historia mate leo zidai niko jaba inafai. Niko club niko maji ni nadai kukatika. Kila dim nasuka tu ni sponyo sponyo. Kila dim nadai tu ni sponyo sponyo. Kila dim nadai tu ni sponyo sponyo. Niko club niko maji ni nadai kukatika. Kila dim nasuka tu ni sponyo sponyo.
Si uradi nipate ni mechil na kabinti. Form ni mingi hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki get tipsy na nikigeto na blow tall on the whiskey. Jack D, Jamie na blame it on the Henny. We started out slow nilikuwa jam levy. Ish too crazy kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed ni meplex. Si masoni mangire seme nice. Dem moja wawile seme nice. Na mataska mapile seme nice. Mara kwanza ya pile seme nice. Si masoni mangire seme nice. Dem moja Matasca mapile, semenai, Maria Kwanza ya pile, semenai, semenai, Zangu semenai, 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 Zangu semenai, 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 Zangu semenai, 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 Zangu semenai.
Nipe beat, nipe microtasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nita wanalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gode teipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap.
Si masoni mangire, semenai, dem moja wawile, semenai, na mataska mapile, semenai, mara kwanza ya pile, semenai, si masoni mangire, semenai, dem moja wawile, semenai, na mataska mapile, semenai, mara kwanza ya pile, semenai, semenai, zangu semenai, 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 zangu semenai, 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 zangu semenai, 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 zangu semenai.
Nimechele na debak, juu watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, mabenye zime nice, itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki nani siyo koti. Niko kandia ufa na kelele ya mboki. Kama ni mkori, basi kisi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high.
Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile.
Dinkaji entertainment.
Leo siku hata hita na Biki fofo kama zima ma zima. Kunguru mana kutinga ma Naika nyanga kama timbala. Leo limburu hata toa. Akio weave na ipo more. A baby rudi salute. A salute. A baby rudi salute. A salute. Baby rudi salute. A salute. Baby rudi salute. Bibi utarudi salute. A baby rudi salute. A salute. A baby rudi salute. A salute. Baby rudi salute. Baby rudi salute. Video rudi salute. Yeah, check in my gang. My man, shugli wali dede. A dede. Na mamoto excess. Na waroro ware. Na machupa expect. Jamie yako meza yangu express. Mawete tete tete tete. Majiki piki ya manyuma nono na manene. Manini nini. Mawowo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tufikende. Mbio mbio chaka taka tepe. Na kwa watenje kuwasha kamenje. Sema nguashe.
Nguashe.
Sema isa ma. Demi yako akichipa ma.
Leo siku hata itana Becky 44 kama si mama Kunguruma na kutinga man Na ikanyanga kama Timbaland Ewile nduru hata toa Akio weave na ibomoa A baby Rudy salu A salu, baby Rudy salu A salu, baby Rudy salu A salu, baby Rudy salu Di uta Rudy salu, baby Rudy salu A salu, baby Rudy salu A salu, baby Rudy salu Baby Rudy salu Ita Rudy salu
Chingalingale, good girl sing Boom boom tight chua stas tamaring Check a deal deal deal, I'm the real real deal Uzi melanin and the bati babaling Session wange name a beba kwenye bike Charlie, I go figure around become a driver. If I was a river, I would never ever dry up. Body like a hitter, me I make a man rise up. He's a man. Charlie, I go akijipa man.
Akijipa, akijipa.
I can go a heat wave. It's a big Rudy dream. Cause he never ever been with a girl like me.
He's a man. He's a man. Dem yako akijipa man. Man. Leo siku ata itana. Becky 44 kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru ata toa. Akio weave na ibomoa. A Batman. A baby Rudy salu. A salu. Baby Rudy salu. A salu. Baby Rudy salu. A salu. Baby Rudy salu. Idi uta Rudy salu. Baby Rudy salu. A salu. Baby Rudy salu. A salu. Baby Rudy salu. Baby Rudy salu.
Niko pango na chana japa Manzi hanja mzina nipanda Nataka manzi ata nibamba Baka ibidi nile kukumanga Mse huyu akona uchu Nataka nguna nikute vitu Nacheki manzi makiswahili Mina manzi na imbia mitini Anadai ata nevonja mugongo Na napenda zile kuba kama uhogo Usiku nzima uyu manzi nilimkuta Ilikuwa noma jwali ya mkana matuta
hey. Rudy salu Baby 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 Rudy salu
Weka kademu kakwa fidi kukula Ndo nimebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki 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 Yani Queen B Machine
Queen B Machine
Kako na Queen B Machine Sema Queen B Machine
Queen B Machine
Kame beba steki bigi nika Queen B Machine
Queen B Machine
Kaki ina mazi ya jane nika Queen B Machine
Queen B Machine
Ekizidi umenguwa nika Queen B Machine
Queen B Machine
Umala nyuki yoni yani yani Queen B Machine
Queen B Machine
Queen B Machine sema Queen B Machine
Queen B Machine
Nasema Queen, Queen, Queen B Machine
Queen B Machine
Queen, Queen, Queen B Machine
Queen B Machine
Nakona Queen B Machine ni kusponga matin Basi nipe hiyo yusu tamuika inatin Jozo diaba ni kunyuke basi leo utati Ningoza wacha kwa koweka mna kamisi Nikithani rodi naro kusukia ni mtaro Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilibaru Nokianza eti kuwika nita kumwaga jeza Kugurumisha shimolo kutadhani mcheza pa Weka kademu kako fidi kukula Ndo nimebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki 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 Yani Queen B Machine
Queen B Machine
Kako na Queen B Machine sema Queen B Machine
Queen B Machine
Kame beba steki piki nika Queen B Machine
Queen B Machine
Kaki ina mazi ya chane nika
Pumping, pumping, nico pumping. Back up for the wake, I do the parking. Booty so juicy, goes my fist wanting. Why game puna cheza kima saku? Chezo rak, nigga, ukile to daku. Togo mro, shuri liye tu kwa bafu. Nisha mkema na umpiga bafu chaku.
Weka kademu kako fiti kukula, don mebakisha umo fix ya kulika. Weka kato malkenyuki, 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 yani kwenbi machine.
Shaki zungu
kumbusha marinda rinda lafu anadondo saki rombo sana ringa ringa
nimeingia tuna flow ingine ninataka ama demo 254 waringe kwanza beki na emi jeni kaleche ninataka awote wakamwa nipe nite cannibal juya ile designer wa manga kani ho sunajua kana fadi manga weka kinanda niruke kamjaka juu nimesikia demo yako ananitaka kara dabu dabu sausi mama juu kutoka leo we ni mpenzi mtazama acha mambo mengi uwezi punguza umama itikia matokeo demo yako ashahama unapenda demo ilo kwanza designer wa kamba kadem kana haga kama tatiku ya Kadema kana mama kana penda ikitamba Kadem tuka safika na penda kuwezamba
Ema na tingisha kizungusha marinda rinda Lafu anadondo saki rombo sana ringa ringa Nebucheza we ringa Nebucheza we ringa Alafu anadondo saki rombo sana ringa Nebucheza we ringa Nebucheza we ringa Alafu anadondo saki rombo sana ringa
Mkona mkoba rieng na kapele kana rieng Juleo niko maweng kia luzungu ni tatueng Na kwanza we msupeng kwenye unarudi weng Tunilisha kubeng kachese ya mtunu
Niko mashada mavela jo nimeiva Lo kikatika majoto na nipandisha Kabo morasta mabompa kame ivisha Ukilegeza na pima kadipesha Kama fundi mgongo na pimanisha Zango kwa doma jo kikunyesha nyesha Shika magoti mchuma gotesha desha Ukianika mahako kitetemesha
Basi cheza kama we Cheza kama wewe Tungisha kama we Rotate kama wewe Bumba Kuna vile uko juu kama nigga Una fly kama mwiri Ukisheki unalipa mikiwiri Kama kloza minataka tukubenda
Niko figi manjugu aluta Kuna mtoto minataka kuteka Kumtoto ameiva kuiva Na venye ninaona nitagonga kugonga Toboda na kukoroga Akenani minataka tukusongasha Chuma tu inatembea Kila pande
Mana tingisha kizungusha marinda rinda Lafu anadondo saki rombo sana ringa ringa Kucheza
we ringa
Kucheza we
ringa Watali wao kia
disco Dinkati Entertainment Baddest DJ DJ Gabu Adi DJ
Aha demwa
Demwa kichinjio
Aha demwa
Demwa kichinjio
Aha demwa
Demwa kichinjio
Wakichinjio wakimalizio Anade nikimteka ntamfulizia Tukienda kwenye beda tanipandisia Nikitema anajua ye nikitemeo Jo kichinjio ni kichinjio Cheza chini fungu waduka na uililie Ntakupa all night tukikam kwenye kichinjio
Demwa kichinjio
Aha demwa
Demwa kichinjio
Aha demwa
Demwa kichinjio
Aha demwa
Karo amesema yeye anafunga duka na mimi nimedecide nafunga duka and I'm urging every other chick out there.
Fungeni duka tuleo machali maliotaenda.
Kama waizi wende tafti masamanta ama watafti arena aramis waende wakati soto.
Nisha paka aramis una slay tu kwa bi tukifunga duka utatua wapi salari unapiga tu madeals na iyo buna nina manuzi mejea tu kwa phone gallery niko kwa booth nimejewa na maneno we funga duka nimekamna msumeno kazi yangu hapo itakuwa ni kugwara duka kama super na bado unakwara
ifikie wazazi kanapendanga imenti wale wa kuchoma mboto kusunda mneti wakikuzanga pungito mia mia turi manade kufunga duka na mekaza kunyi na nikachura kopigo kiswahili usikusako akia nikabira uli demwa kichinjio leo nikondaka rangi rangi tu ya white mimi nitapaka
nazita duka ndio mfiche white minatua tu ni super vile ziko white
ati heri tu samanta ni ipigange tuma dema mejibeba mahaga na anasura
demwa kichinjio
amekaza amekaza
demwa kichinjio
amekaza amekaza
demwa kichinjio
amekaza amekaza iyo kiwa iyo amekaza
leni singu kuna ni mechu tatua badala tu unasema tu nasifute mpwana najua kutatua
Kati
Entertainment.
ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Msanduko ni kimbito sikingale. Masiva na jitambuwa kwa ordinary. Kiumbanga makushota mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Niaje niaje ni chambe wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha inda mtakubale. Taking dena anawasha tukingale. Na daibong inform nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anama. Rauka juu custom za kachak. Ni kuperi baka kama gerifa. Upa upa eh.
Na kuna vile ntangeza shash. Buda basi na kuna vile na saka bash. Sota catch na kuna vile na saka cash. Nina shaba na kuna vile na pina godo. Nada ipaka ona vile na nguwa usoko. Super flat na viva tuwa chio ngongo. Nina jugu dula ndula kwa manyodo. Ni undugu my ex unatema ngono. Peso task chere usingizi wa porno. Boko fast mroro si nataka porno.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anama. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuperi baka kama gira nifau. Upa 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 upa
upa upa upa upa upa upa
upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa.
Follow DJ Gaboo on Instagram at DJ Gaboo Addy Teacher and on Twitter at DJ Gaboo _ Addy Teacher.
Akalia timaji kama uwezi rada basi jowe ni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto jowaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi.
Nindole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo pale unaua jondani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Batieri afunge kama stock na tupa.
DJ Jones leo tuko blackers, alo.
Nindole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo pale unaua jondani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka.
Sasa dema kiwa jia luta. Niko mcheki na wig bisho mpate na matuta. Gari yezi songa bila kuseti mafuta. Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho. Napenda mukibonga munebisha size ya kichwa. Hili mejinyonga muna karibisha riso. Sambili mukononi yoni cheze na wakati. Jangili mukononi zaifi ya dia tire. Na maisha inavutwa. Na mkuna zile mbichwa. Zile nikipiga nina skizia di kwa kichwa. Zile zinafanya nina speed job ninja. Cheza na yo beat nikispeed piga picha. Cheza na yo meet nikishit naribika. On the beat, say na kila dakika. Nilikuwa tari na saizi nimeharibika.
Nindole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo pale unaua jondani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Batieri afunge kama stock ina tupa. Nindole kijana sasa likuambie puka. Cheza na hizo pale unaua jondani ya bukla. Cheka na umsupo pata lifungua duka. Batieri afunge kama stock ina tupa.
Nimeharibika.
kana nilikuwa hatari nikauleta shada lafu niongeze ya sali nikauli meshamba lafu zipalilie ndani mama wako kwa bro ameshinda amenitamani na sio kupiga popo lafu anaulizia ni nani pai kuta services na mfuko ninachua ninashukuru sana bro kwa kunita mtiaji na hizo vya tumbo tumbukize ndani ya maji idha inasonga unaja tona hata pandi ili utakuwa vile kuwa na kipaji sila real one nimeshina watu dadi sila bad man nimeshina mababi before cheki kwa mbulu wacha kwanza nseme asante na before anze kwa budu jua kwanza wewe ni nani watu kuchorea mungu na kwanza kwa budu ganji nitapeleka nadie mena beba na kipaji nilo le kijana sasa alikwambia epuka cheza na hizo pale unaua tu ndani ya bukla cheka na msupo pata alifungua duka badi yeye afunge kama stock inatupa nilo le kijana sasa alikwambia epuka cheza na hizo pale unaua tu ndani ya bukla cheka na msupo pata alifungua duka badi yeye afunge kama stock inatupa